Ichi kope chalenge kumirimo na chine konse konse. Umwana munono Ishmaeli. Ukutendeka 16 verse 1 ukufika ku chapter 17 verse 22. Lolesheni muchikope Abraham na kwata umwana mwaume. Abraham ali kele mukenani pamiaka ikumirimo lelo kabiri. Ali alelo lelafye ubulayo wamulailelesa. Pantu Sarai umukashi wakwe tali tala kwato umwana. Sara ali kwete umubomfi wakwe kanakashi uweshi nalia Haga. Eicho alefo kuti Abraham afiale na nkumwana elio amubule ngomwana wakwe. Ulu lwali elutambi luwabo muliri anshita. Elio Haga akwete fumo lya kwa Abraham, lelo Sarai. Amufimbile atampano kumusunga bunkalwe bunkalwe pakuti engabutuka. Lelo malaika wakwa lesa, ali italalika Haga no kumwebo kuti. Aka kwa tomwa no mwaume, uyo akeni kweshina lya Ishmael. Ishmael ali nokuluisha abantu bonse. Ishmaeli ali fielwe abane chikolwe. Ilio Ishmaeli afielwe, aishilebe chikolwe chabalungwana, Arabs. Ilio papitile miaka ikumilimo na itatu apo Ishmaeli afialilwe, kabidilesa alila Abraham ichalo cha Kenan ukuti chikabachalo cha muyayaya. Lelo Abraham na bantu bonse bafuire bale konka lesa no kukonka ichebo chakwe. Ilio Abraham akwete miaka ama kumi pavula na pavula, lesa kabili aile kuli wene no kumwebo kuti. Ninelesa wa milalo ule ngumfuila no kwenda munshila yandi, nkamupala mulifyonse ifyalechita. Na kabili ndino kupanga ichila yona iwe, elio kabili nkafushe abantu bobe. Ichi echipanga no chandi na panga nana iwe. Ukaba ichikolo chabantu abengi. Nomba tabaka leku itokuti Abraham. Lelo ishina liobe likapiribulua no kuitwa Abraham. Umula nduwe ishina lesa apele Abraham ali ishibyo kutilesa akamupela abana bengi. Lesa kabidi ati lekuli Abraham. Chonse ichalo cha Kenani ndino kuchipela kuli iwe. Naba anababu fiashi wobe, elio kabili nkaba lesa wabo. Lesa kabili apiribuile shinalia kwa Sarai, ukuti ale itua ukuti Sara. Limolimo pamonga Sara, tulefo ukuchita, ife tulefo afwebene. Ichikuti chatuletela ubuchushubu kalamba, ngatuwa lei chitila ifyo tulefuaya. Tufuile tuasumi na mulilesa no kumukonka, elio no kupembela pakutila, atuwombele milimo yonse iyo atulaya.